muvubuka gulamusiza webaze katondo yakuwangaza ekirye uwone wange kyekiriyo naye guma nywereza ddala kali mukaako kolina abasinga tebakyalina okusirika kwowulira si mirembe buli muvubuka kaba agamba najjawezi n'asomesa omwana buli gwenkabirabira kaba ensefunze yokwenkana kayo ndowooza okunnyuka amaka ngalekeraani nkoze ebbiri asaba ttaano landiroja swama n'akameeza kammanja n'omugagga swama nze binsobedde waka ne mu kibira abinsobedde nze binsobedde abinsobedde waka ne mu kibira binsobedde binsobedde oh, oh. Muvubuka lindako okutulugunya munno ne bw'omusiba ebbanja sasula muvubuka tomala gasaasanya nsigo bulamu bwe bugagga kozesa obupiira yonjo omwoyo gw'omuvubuka gukume agali awamu ge galuma ennyama najjawezi n'asomesa omwana buli kwenka birabeera kaba sefunze yokwenkana kayu ndowooza okunnyuka amaka ngalekeraani nkoze ebbiri asaba ttaano landirodya swama n'akameeza kammanja n'omugagga swama bisobedde nze bisobedde